hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo gumu kwako,
hakuna usiloweza,
hakuna usiloweza, hakuna jambo gumu kwako.
Sing it.
Unahamisha milima, unaangusha kuta, unahamisha milima, unaangusha kuta,
hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo gumu kwako.
Say,
hakuna usiloweza, wewe ni wa kuongo.
Let me hear you now, dance.
Ewe wa kuongo,
wewe ni Mungu wa kuogopwa.
Everybody know, everybody know, sing, say.
Sijaona watu, everybody know,
say, wa kuongo.
Sing it. Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna,
hakuna
usiloweza, hakuna jambo
kubwa, unaangusha,
unaangusha
kuta, unaangusha usilo,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo gumu kwako.
Hakuna usiloweza,
wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say, yeah, 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 yeah. Come on, come on.
Niwewe Bwana.
We gonna do it one more time. Say, kama wewe, one, one, hakuna tena kama wewe, hakuna tena kama wewe, one, one, hakuna tena kama wewe. Ni wasikie, sing it. Hakuna tena, one, one, everybody, sijasikia tena, ongeza sauti. Hakuna tena Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Everybody, unaweza ukaongeza sauti ya juu kabisa. Everybody, so Bwana, Bwana, everybody now. We gonna do it with choir. Hakuna tena Bwana, Bwana, everybody say. If you know, come on, let you out, come on. coffee. Everybody flow. I welcome you to the name. Sing. Let me hear you shout. Come, come, come. We glorify your name, God. Yes.